kuka khona emakhaya sesiphinde bantwana bam sadibana kwakhona ngalentsasa lithuba lokuba ke siphulaphule nali ibali eli bali ke libali lengonyama kunye nenkawu ngamanye amaxesha ke abo banamandla kunathi bathi bafune uncedo kuthi sibe neloyiko ke lokuba sibancede yinto ke eyafunyanwa bantwana bam yingonyama ibambekile ke emngxunyeni. Bantwana bam zazihlala ehlathini elishinyeneyo ingonyama ke yayizingela ehlathini apho yona inkawu yayihle phezulu ethini ngenye imini ke bantwana bam ingonyama yayizingela yabona inyama ilapho phezu kwegqabeke elikhulu phakathi endleleni ngoku oku ndikubonayo kukhangeleka njengesidlo esimahla kum yatsho ingonyama yasisondela inukisa Nyama imnandi. Le nyama inuka ukutsha. Yasondela ke ukuze ichukumise inyama leyo. Ivakala ithambile kakhulu. Yatsho ingonyama bantwana bam. Yasondela ke ukuze ikhuphe ulwimi lwayo ngaphandle. Izokuncamla inyama leyo. Imnandi kakhulu. Yatsho ke yandula yanyathela kwigqabi elo. Phambi kokuba itshonise amazinyo ayo kwinyama leyo. Umhlamba ke bantwana bam. Wavuleka ngaphansi kwayo yehla yayokuwa ezantsi yho yawa ingonyama bantwana bam ikhala injalo igqabi kunye nenyama yeyokuwa emadini wawunzulu yagquma apho inomsindo ingonyama bendizakwazi njani ukuba kuthiswele mna apha ndenze njani inkosi yehlathi yenziwa kolu hlobo eyaziwa ngokuba ngumzingeli Itshonile ngoku ngumngxunya onzulu lo. Bendizakwazi njani ukuba eligqabile nomhlaba uza kuvuleka ukuze ndiyokuwa. Yagquma ke ngelizwe elikhulu ingcola. Umngxunya lowo ke wawungavulekanga ukuze ime ngemilenze yayo yangasemva. Kumele ndiphume apha phambi kokuba ke abazingeli babuye. Yatsho ingonyama. Yalila ke izama ukukhasela phezulu ingonyama. Kodwa ke bantwana bam, eyona nto yayisenzeka kukuba umhlaba obomvu uqhekeke rhoqo ezama ukukhasa. Yazama ke ayabinakho ukuphuma apho. Yehla yatshona ibheka ezantsi. Kwahlwa ke bantwana bam, usizanekelwe ngonyama nolungayazi nento emaluyenze. Ngephanyazo ke, labona umsila ugqitha apho kulo mngxuma. Oh, yayingumsila wenkawu. Inkawu yatsiba yagqithela kwenye icala lomhlamba kulo mngxuma. Hello, hello. Yabiza yakhwaza ingonyama. Nkawu, ndilapha. Inkawu yarhoba apho kulo mngxuma yathi. Yenza ntoni inkosi yehlathi ezantsi apho kwindawo emnyama? Ndiwile, yatsho ingonyama abantwana bam. Andikhange ndazi ukuba kuthiselwe mna apha. Oko ndilapha imini yonke. Ndiyakucela, khawundincede nkawu. Inkawu ke ayiqinisekanga, yaqalisa ukuhamba. Kodwa ingonyama yaphinda yacenga. Ndiyakucela nkawu, oh ndiyakucela khawundincede. Ingaba unalo ulwazi lokuba zithini ezinye izilwanyana ngawe ngonyama? Yabuza inkawu. Yintoni? Zonke izilwanyana zithi ukuba zithe zakunceda soze ziphinde ziwave amabali kuba wena uyakuzitya. Ubuxoki ke obo bonke obo buthethwa zezo zilwanyana. Yatsho ingonyama bantwana bam. Kuba ifuna ukuphuma. Ndiyakwazi ke wena ukrelekrele kakhulu nkawu. Ukuba ungakholwa ubuxoko obuxelelwa ngabo bandizondayo, ndiyakuncama. Ndiyakucela, khawundincede nkawu. Yaqhubeka ke ingonyama engacenga apho inkawu. Inkawu ke bantwana bam yayisizela ingonyama. Yehlisa umsila wayo omde yawubhekisa ezantsi kulo mngxuma mnyama. Ngokungathi yintambo. Ingonyama ke yabambela emsileni wenkawu, izama ukubheka phezulu. Yade yaphuma ekugqibeleni ingonyama. Ndakubamba nkawu. Yakhwaza ke ithethela phezulu ngelo xesha ibambe inkawu. Ndiyeke ndihambe ndikuncedile. Ukundicenga apha ngoku ndiyeke ndihambe ngonyama. bendihleli ixesha elide kuloo madi ngoku ndilambele nkawu yatsho ingonyama akukho kude apha yakhwaza ke inkawu kodwa ingonyama yamqinisa ngakumbi kanye kwelo thuba kwathi gqi ixhekwazana lizihambele le madi bantwana bam labajonga ngelo xesha besenza ingxabano lathi ke ixhekwazana kuqhubeka ntoni apha labuza ke bantwana bam latsho ndimncedile emakuba ke bethiyiselwe ngoku ubambelele emsileni wam akafuni kundiyeka ukuze ndihambe yatsho inkawu ixhekwazana ke lajonga kwingonyama ingaba yinyani leyo ngonyama labuza yanqwala ingonyama lathi ke ixhekwazana kinkawu dibanisa izandla zakho zombini uthi ndiza kufa ngenxa yokuba ndenzelele ngonyama ubulungisa ndiza kufa kuba ndenzele ubulungisa le ngonyama emva kokuba ke inkawu ikutshilo konke oko ibukuyalelo lixhekwazane lajika lajonga kwingonyama lathi kuyo dibanisa iintupha zakho zangaphambili uthi kukho oza kufa ngenxa yokuba indenzele ubulungisa ingonyama ke bantwana bam yanyusa ezimbini eze ingabambanga inkawu ngazo yawatsho amazwi exhekwazana hayi hayi kumele ubambe zonke iintupha zakho ezingaphambili wandule ukutsho amazwi am latsho ixhekwazana yenza ngokumyalelo ke ingonyama ifinyekile yadibanisa iintupha zayo kweso sithuba ke yabhunxuka inkawu yabaleka kakhulu yaleqeka ke ingonyama emva kwenkawu kodwa inkawu yakhawuleza yakhwela emthini wawukufuphi apho ingonyama ke ngoku inomsindo ilambile yajika yajonga kuloo ndawo bekukho kuyo ixhekwazana kodwa ngokumangalisayo ixhekwazana lalisele lityile lingasekho kwalapho bantwana bam inkqubo yethu ifikele esiphelweni kodwa ke khumbula awunyanzelekanga uba usoloko ulinda unali ibali kunomathotholo ukuze ufumane ibali elimnandi unakho ukufunda ibali nanini na ufuna ukuba ke ufuna amabali amaninzi ukuze ufundele abantwana bakho okanye bazifundele ndwendela ke unali ubali.mobi kwimfonomfono yakho ephathwayo uya kufumana ke amabali amaninzi ngokolwimi lwakho simahla nantsi ke idilesi naliibali.mobi ungalifumana ke noxabangelo lwamabali amnandi nemidlalo yenali ibali kwezindawo zilandelayo ngolwesibini kwiphepha lalapha Eastern Cape iDispatch kanti ke ngolwesithathu kwiphepha iThe Times eKZN eGauteng naseWestern Cape ngolwezine iphepha iHerald apha eBayi eMpuma Koloni masiphinde ke sibone kwakhona kwixesha elizayo kamnandi